Ngithi lo ngumhlolo nje. I told myself nginemfadi. Kepha ngiyadwashela. Phinze ngiphekele. Ngithi lo ngumhlolo nje. I told myself nginemfadi. Kepha ngiyadwashela. Phinze ngiphekele. Ngithi nangumhlolo nje. I told myself nginemfadi. Kepha ngiyadwashela. Pinze ngiphekele. I told myself in them fire. Give me a twash. Pinze ngiphekele. Ngithi nangumhlolo nje. I told myself in them fire. Give me a twash. Pinze ngiphekele. Ngiyatishaya tephelela. Ishingoma mizi police by. Ngithi nami ngizama kwakho umuzi wami. For ingane zami nomfazi wami. Angihlala njalo ngifona. Baby wena ubuya nini ekhaya. Angihlala ngilinde wena kushoni ilanga. Uyithemba lami baby uyimpumalanga. What's gimme? You will take care of me. Noma kule khona uthando lakho lihlale likhona. Ngathi kuye baby, I'm on a war, yeah. I need a clever soldier, baby, you my backup. It's in our room, short. I told myself, in them fire. Give me a wash. In the deep, it's in our room, short. I told myself, in them fire. Give me a wash. In the deep,
Ela basumba, ela basumba, ela basumba.